Ke monyetla o kgutlela hara batho ba maSpanish hape o seng ona, mme ke a ipotsa na Jim o tshwara sena na. O ntse a hatisa, ke sa tshwere kgatiso e nyenyane eo setlhopha sa mmino wa maSpanish se hatisitseng motlha ke leng kwano le Moena Garcia, mme ke lebala sefilanyana seo ba neng ba mpinela sona, empa ka se ke ka se rata hle. Mme bana bao jwale ba hodile mme ba nyetswe, ke utlwa tsa bona gafetsa, mme ke kene o seng ona ka bona Joseph e monyenyane, mme jwale ruri se entse ho hong ho nna, mme ruri ke ne ke thabetse ho le bona. Mme jwale nka bua lentswe le leng la Spanish, na le rata ho le utlwa? Halleluja!
I'll never forget the word.
Nke ke ka lebala lentswe leo. Tsatsi le leng ke lekile hore mosadi a tsebe tutu a nkutlwe. Jwale nka nna ka le bitsa ka phoso wa bona, empa haeba ke hopola hantle e ne le oya. Ke hantle nkutlwe. Utlwa oya. Mme ebile ha ke lebale Gloria Dios. Wa babatseya. Ke bile le monyetla wa ho etela motsemoholo Mexico City, ho qoqa le bona tlase mono, ke sa thaba bo. Mme ke ne ke tlwaetse ho, ka mora mona ka etela Finland, mme ka mehla ke hopola ke qoqa le mosajane wa mofinish, ba nkisa moo ba e bitsang Bethany. Setjhaba ka se se nang le mohopolo wa sona, ebe na modumo wa lona o a tlallang, ke atametse haholo moo, ya utlwa hantle, ho ho jwang? Mosajana enwa e le mothwana ya ratehang, empa a itshwanela le nna, a rata ho bua haholo, mme toloko a bua ka potlako haholo, mme toloko e sa kgone ho ipotlakisa ka moo a batlileng ho bua, mme ebe o a tloa, mme sefahleho se tlerefetse a re, ke ba fumane mathaka ana a Babilona.
I've noticed that all the birds all sing in
Empa wa tseba ka lemoa ho ba tsohle dinonyana tsohle di bina ka senyesimane, dintja di boholwa ka senyesimane, masea a lla ka senyesimane. Ke a ipotsa na molato keng ka rona le hona, empa mang le mang wa rona o nahana puo ya rona e tla ba puo ya dilemo tse sekete e hlile, empa rona ba amohetseng moya o hallang ho ho nepahetse, hobane re neilwe puo ya lehodimo. Hoseng hona re na le Moena Roy, modiplomati ya tswang Washington. Ke kgolwa a sebeditse tlasa diperesidente tse hlano kapa tse tsheletseng, diperesidente tse supileng, mme le a tseba ke ikutlwa jwang ha ke eme mona kalaneng, ke bua monna ya jwalo a dutse ka moraka. Empa ho nna bopaki ba hae e sa le botswile ka mahetla, mme haholo mohla a, ke a kgolwa e ne e le Lutere ha ke sa fose, mokatoliki kapa Lutere, Molutere. Mme o boletse a, ntho e malebana le ho kgasa tlasa tente kopano ya Pentecosta, mme ya ba o a ema, qetellong a fihla altareng, mme o ba a etse, Morena a theohela ho yena a mo hlonolofatsa. Hona ho, ke a kgolwa o bua dipuo tse fapaneng tse supileng, mme o boletse a lekile e nngwe ya hana ho sebetsa, a nto leka e nngwe ya hana ho sebetsa, mme ke a kgolwa o bua Spanish jwalo ka lona bohle. Ka hona a di leka kaofela mme tsa hana ho sebetsa, mme wa bona wa tseba keng, Modimo ke a o lokile hona, wa theoha wa moneya puo a e so e leke pele hore e a sebetsa. Ke hantle, ke hopola ho tla ba jwalo mosewane. Ke hopola dintho tse ngata pelong ya ka ka kerekana eo hodimo, ke a dumela ke lebala mo e leng teng e tulong e nngwe ka mona haufi le Tonto Street, mme ke hopola ho. Ke hopola lentswe Tonto Street mo ikileng ya e ba kereke ya Spanish ya Boapostola. Ke ne ke bolela Modisa, e ka ba tulo e ntle ena ho tshwara tsoseletso. Ke tulo e batsi, kereke e ntjha, batho ba kgabane. Ke kgolwa e le motjheng wa ho tshwara tsoseletso tsatsi le leng. Rapellang ho kena le ho tshwara tsoseletso, jwale ke a kgolwa ke phetapheto ya eo re bileng le yona kerekeng e nngwe.
I remember standing in the yard leaning over the fence up
Ke sa opola ke eme jareteng ke isitlele ka motero, ke ya hodimo le tlase diterateng ke le ka ho tloha mono nakong ya bosiu, ebile monyako wa ruri ho ke sa lebaleng.
And I've got a record of the
Me ke tswere e hatiswa mafumatsana ao bo mmisi le baena ba bineng me ba hatisa rekoto me ba leka ho bina dumela fela ba mpa ba sa itshware hantle fela wa tseba ba ne ba re sebakeng sa only believe ba entsha e le yoni believe wa bona. Me ke hopola Rebecca moradi waka Sara le bona ba bui ntate letsa a ko bapale rekotonyana ya bathwana bao sebakeng sa hore Spanish ba sa kgone go bitsa lentswe leo ba re banana ba spinach banana ba spinach ba binang dumela fela. Be ke ba hopola ba sala kopano morao motlhang o kopano e tsweletse mme ba sala tsweletse morao go fitlha kwana le bopong la bophirima. Mme ya bantho ya nkora pelong ya ka ga re tloa California nna le moena mo le moena Brown godimo kwana motsemogolo mme ya ra ke feta gara moago o bosung bo bana bao ke ya ba eme mono ba bina go wa o tsotelela le se utlwile gara letsheare le mafifi wa o tsotelela. Hangata dinaeng le sele mabaleng a ntintwa tsa lefatshe ga ke leka go tlisa molaetso wa Kreste ke gopole banana bao le bashanyana ga ba mpinela sefela seo wa o tsotelela gara letsheare le mafifi o santse a o tsotelela ka gona ebile tshusumetso e golo thuso. Ke kopane le modisa wa lona ya gabane mme ke thaba go bona kereke e phela mme le fumane moao o mogolo o motle ona mona le dutse botlhe sebaka sa go emisa makoloi se batsi ke tulo ya makgonthe matsong a moya o galelang gola re ka mo shebisa yona le o tseba goba re tsetselela tsoseletso yena ke dumela a tla fana ka ye nngwe.
Outlaws Church, the Jesus Name Church.
Jwale bosung bona re kerekeng ya Moena Outlaw, kereke ya Jesus Name ka lehlakoreng lane. Mme Moena Outlaw ke a kgolwa go ke wa kereke ya boapostola le ena. Ke nagana lebitso la gae o e reile kereke Jesus Name. Ke kgolwa e le moapostola ka tumelo. Mme ka gona re tlameya go ba mono bosung bona. Mme jwale ga re re go kereke ya Spanish jwale e yang koo. Ka ha le dula mosebetsing wa lona.
And then there's going to be a great rally of the Christian businessman beginning Thursday.
Me hape o tla ba le pitso e kgolo ya borakgwebo ba ba Kreste ho qala la bone ho ba ditshebeletso tsa dikereke tse ding di phethelwe ka la bone. Mme sebokeng sena ba tlile ho fumana dibui tse hlahileng ka mahetla mme ka hona Oral Roberts le moena wa Methodist a sa tswa bolokeya mme ba mo tlaleya e le sebui se sefutho mme ke tiile le tla thabela dibuka tsena. Mme lona thaka e ntšha mono ba na le pitso ya thaka e ntšha le yona go latela tlaleo ya moena ke tla isa bana ba ka mono go ikenela mme le nyoloe ke gona re tla thabela go ba le lona morena a lehlonolofatshe kaofela.
And now I want to turn in the Bible and read some of his blessed word.
Mme jwale ke batla go phetla bebeleng mme ke ba le karolo ya lentswe la gae le bokwang mme o seng gona ke kgethile nakwana e e sa reng letho ga ke batle go le tshwarela galeleele ke motlhoditheri o itseng mme le leng la ona le fumanwa go Samuel wa pele le leng le fumanwa go Esaya mme ke ratile go bala Esaya pele mme ke nna le utlwa gantle ka gotlhe dipakeng tsa dimike tsena di utlwela di le tlhokolotsi ya golo go nna ga ke tsebe lebaka ga e ba le utlwa gantle ntle mono phamisa letso la gago ke botle ke botle.
I'm just a teeny bit hoarse. Of course, that's from speaking much.
Jwale ke batla ke tshile lentswe e file ka o bua haholo. Le mohla ke etetseng baena bana ba ma-Spanish dilemo tse ka bang leshome le tshelela tse fetileng ke a kgolwa. E ka ba dilemo tse leshome tshelela kapa tse leshome le supa tse fetileng be. E sale ke rera o tloha mohlang oo. Mohlang oo ke ne ke gatetse ka riaro. Mme le jwale ke sa gatetse empa ke sa tswela pele ka mohau wa Modimo.
Let's turn to Isaiah 40, the 40th chapter of Isaiah, and the first chapter, or the third chapter of 1 Samuel.
Jwale ha re petleng Isaiah 40, kgaolong ya 40 ya Isaiah, le kgaolo ya pele kapa kgaolo ya boraro ya Samuel wa pele, mme e re re sa tshwere dibaka tseo palong ya lentswe, ke rata jwale ha re ka inamisa dihlooho tsa rona nakwaneng ya thapelo.
Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege of standing in this lovely sanctuary that's dedicated to God and for His.
Ntata rona wa lehodimo, kajeno re motlotlo ka monyetla ona wa ho ema nalong ena e kgethetsweng Modimo le mosebetsi wa hae. Mme jwale ka ha re tseba bahlanka ba hao ba eme ka morakalana ena mona kapa sefala hangata le ka bophelo bo kgethetsweng tshebeletso ya hao.
And this morning brings back memories of an revival that was just started.
Mme hoseng hona mehopolo e boela e kgutla, mehopolo ya tsoseletso e neng e sa qala ka moya o halalelang o neng o theuwe ka sebopeho sa lesedi le leholo e ka topalo ya mollo, mme ya bua e re molaetsa e ka kgona o haole le lefatshe. Mme jwale ka jeno ho ke histori, molaetsa o hoteditswe ke banna ba baholo hoba ba o bone ba kang Oral Roberts le Tommy Osborne le Tommy Hicks le ba bang ba bangata. Mme ka boikitlaetso ba rona mmoho re bona molaetsa o hoteditse mollo wa ditsoseletso setjhabeng ka sentla sa lehodimo ka molaetsa wa Pentecosta. Ka sena re lebisa diteboho le poko ho wena o ho Modimo o matla. Mme jwale ka jeno re o rapela ho lokisa pelo ya rona, ho itukisetsa hlwibilo e kgolo e tla hlaha ka pele, re a dumela. Mme ha dipelo tsa rona di sa lokela ho kapa ntho efe eo o re boloketsweng yona, re o rapela hore tshwarela kgaello ya rona le ho buisana le rona ka jeno ka lentswe la hao. Hlonolofatsa modise wa kereke ena, bahlanka ba yona, ditrasiti le phutheho yohle, maloko. Hlonolofatsa sehlotshwana sena sa mmino, seletsi sa piano le diletsi tsa mmino bohle mmoho. Hlonolofatsa ba kenang dikgorong tsa nqalo ena, ba tswe ba fetohile nako le nako, ba o atametse ho feta ha bana ba kena. A ba sena Ntate, mme a o be jwalo esita le hoseng hona, hoba re kopa ka lebitso la Jesu. Amen.
Now turning to the book of Isaiah.
Jwale re phetla bukeng ya Isaiah, kgaolo ya 40, re a bala.
Comfort ye, my people, saith God.
Tsidisang setjhaba sa ka, o bolela Modimo, bolela Jerusalema tse kgodisang pelo ya hae, le mo hoeletse hore kgoleho ya hae e fedile, molato wa hae o lefilwe, le hoba o amohetse letsohong la Jehova habedi ho lekanang le dibe tsa hae. Lentswe la ya huang felleng le re, hlekang tsela ya Jehova felleng, le latse mmila wa Modimo wa rona naha thote. Diphula tsohle di katwe, dithaba kaofela le maralla ohle a kokobetswe, dibaka tse ditutudu di batalatswe, hohle moo ho leng makukuno ho latswe. Mme kganya ya Jehova e tla bonahala, nama yohle e tla bona ha mmoho, hobane molomo wa Jehova o boletse.
Now, in the book of Samuel,
jwale bukeng ya Samuele, Samuele wa pele, kgaolo ya boraro, ke batla ho bala temana ya pele, ya bobedi, le ya 19. Ha e le moshanyana Samuele, o ne a ntse a sebeletsa Jehova pontsheng ho Eli, mehleng eo lentswe la Jehova le be le hlokeha, mme dipono di ne di sa ata.
And it came to pass at the time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim.
Mohlango ya re Eli hana robetse ngalo nya hae, etswa mahlwa hae ane a sa qadile ho foufala, a sitwa le ho bona. Lampi ya Modimo e so timi ka tempeleng ya Jehova, mo areka ya Modimo e leng teng. Le Samuele a se a robetse, Jehova a bitsa, yena a re, ke nna eno.
The 19th verse. And Samuel grew, and the Lord was with him.
Temana ya leshumele metso robong, ha ile Samuel o nantsi a hola me Jehova a ba le yena a ske a lahlela fatshe le thola taba tsohle tse a di boletseng.
Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month. And we could draw much context from this glorious text. But this morning, and
oh, Moshodi Tero ore le kanang ho bua kgwedi mona. Mme re ka ntsha thero e ngata mohlerutherong ona o kganyang, empa o seng hona, mme re saletswe ke metsotso e ka bang 20 fela ho tswa ka nako e loketseng. Ke kgolwa sekolo sa Sontaha se tswile kapa se tla latela ena, ha ke tsebe, empa le hona ke batla ho sebedisa thero e reng puo ya Modimo matsatsing ana a qetelo.
We realize that where we're speaking from in the scriptures.
Ke nako e tsuleng ka mahetla. Ya elelwa mo re buang re kotitse teng mangolong go itswe. Mehlenya Samuel pono ile sa ata. Ha o le jwalo mo pono ile nsio Bibele e boletse se tshaba se atimela.
We must have a vision. And vision.
Re tshwanela o fumana pono. Mme dipono di tlela mo ba profeta. Mme ke lentswe la morena le bolelwang bona.
And we find out that Eli was not a prophet. Eli was a priest. And he was getting old. And his eyes were going dim.
And he couldn't see. Me fihlela Eli ibe se mo profeta. Eli ibe ile mo priesta, me a tsofala, le mahlwa hae a rotofala. Me a sa hlole a bona mo ayang ile monna ya ditho. Me a qala a lesa mosebetsi wa morena, o iphetela o sa etswa.
That's something like it is of today. I think the church, the organization and denominations,
le ka jeno ba tla ho tshwana ke nahana kereke mokgatlo le madumedi di qetile nako e telele masimo mme di qala di hlehla le mosebetsi wa morena o iphetela o sa etswa.
The word of truth, because the church in itself has become dim-sighted.
Lentsula nnete ho ba kereke bo yona e batla e rothofetse mme re a hloka ka jeno puo ya Modimo ho bua hara rona ho re kgutlisa.
And see, Eli had laid down in the his eyesight was failing. He was a priest.
Me wa bona Eli o ne a robetse mme yona mahlo a hae a foufala. Ine ni mo priesta me pono e tswa ho morena ile siyo a thike hloko ya tunana e ni Modimo o tshepise o gahlanyetsa hloko ya ho o etsa jwalo ka mihla.
And we need the voice of God today to meet the need of the hour. Meet the time that we're living in.
Mika jeno re hloka puo ya Modimo ho gahlanyetsa hloko ya hora ho gahlanyetsa nako eo re phelang ho yona mme ho ba a itshepise re ka godise ya ho ba o tla phetisa tshepiso ya hae ke godiseo eo modumedi a nang le yona ho mmupi wa hae ke hore o tshepisitse ho gahlanyetsa hloko eo.
And today, one reason that the church is in the condition that it's in is because there is so many voices.
Mika jeno le bakala ke reke o kena maemong a yona jwale le baka ke dipuo tsengata tse leng teng dipuo tsengata hakana ho hulela kereke hole le puo ya Modimo ebile pelaelo ke hore na bongata bo tla utlwa puo ya Modimo na le yakwana e bua hantle hara bona.
They perhaps wouldn't even understand because it would be a foreign thing.
Le ho itlwisisa e ka ba bakeke ba kgona. Ho ba ho bona e tla be e le mokgelo. Ba itinkeditse haholo ka dipuo tsa letsatsi.
And if we notice in our scripture reading that the voice of God was foreign to them.
Le ha re ka elellwa palong ya lengolo la rona, puo ya Modimo e be e le mokgelo ho bona. Mme ka jeno ho boetse ho jwalo ke hore puo ya Modimo dipuo tse ding di atile hona.
And then if God promised he would give us that, and if other voices
me fela ha Modimo o tshepisitse hore hlaisetsa ho me fela ha dipuo tse ding di thulana le puo ya Modimo ka tshwanelo e tla be e le puo ya sera sa rona
gore ferekanye
re tle re se utlwisise puo ya modimo go tla e buang.
And we noticed it was something similar to that with Eli and with Samuel. But
mi rielelwa ho be ho itshwanela ka Eli le ka Samuel. Impa hang Eli a elelwa ho ba ke modimo. Mi ho Eli e le nyefulo ya ruri.
Because the voice of God speaking to Samuel had told him about Eli's wrongdoing. Or he had been
bani puo ya modimo e bua le Samuel e mmoleletse ditlolo tsa Eli ka obani a nenesitse bara ba hae mme ba inkela tšhelete le nama ya dinyehelo taba eo e sa loka mme ba etsa tse phoso kgahlano le lentswe la modimo.
Mme Samuel
a
sea
ntho fela Samuel a beng a ka e etsa a ka bua ka tshwanelo mme a batla a le lesitse theo ho etsa ho ka ha e le kgatlhano le yona nqalo a rometsweng ho hodisetswa ho yona Eli ka hara tempele empa Eli a re bua o bolele wa bona.
And he told him exactly what was going to happen. That Samuel or Eli was finished as a priest of God and spoke it. God had spoken.
God had spoken through
Samuel. Very odd birth dedicated to the Lord from a child.
Tswalo e hlolang a kile a kgethelwa morena e sa le ngwana. Modimo a bua le yena e sa le ngwana. Mme wa mo hlophisetsa mosebetsi o tla mme nako ya Eli e ne e fela.
There is so many voices in the earth today that it is absolutely a hard thing.
Dipuo di ngata haholo lefatsheng ka jelo ebile ho boima ho ba di pupetsa puo e mohlolo.
There is so many intellectual voices, great voices, a mighty man who are intellectual that
dipuo tsa hlalefo di atile hona dipuo tsa ditunana tsa banna ba dikgobane ba hlalefileng ho ka maemo a hlalefo ya bona ba reketlisang le ditšhaba ga se batho fela ba tlodisitsweng metsi empa ba reketlisa ditšhaba ba teanya megatlho e mogolo mmo ba maga matsholo a matunana a magadihadi.
And a person would be a bit confused. It's enough to confuse them of how that these things
motho ka batla ferekana ho holekana ba ferekanya ka mo di ntwetsena di gathang tema mme di atle ya ka teng mme bile hona le dipuo tse hlahang mme di etsa di ntwetsena mme di lahlela puo ya modimo di tshetsisetsa motshio kwana puo ya modimo ya nnete.
And the voice of God
mme puo ya modimo ba rialo re tla tseba kang ho ba ke puo ya modimo gobane ha e le ka jeno mohlang oo e be e le ka ho moprofeta ya netefaditsweng. Jwale ka jeno re e tseba e le puo ya modimo gobane e le ponahatso ya lentswe la moprofeta. Moprofeta wa modimo ke enwa mme puo ya modimo ya sebe empa e kgutlisa ntho eo ya mannete e phelang e le modimo wa mohlolo ka lentswe la ona la mohlolo ka ponahatso e mohlolo ya lentswe la nnete re tseba ke hona gobane ke puo ya modimo gobane mme mohlolo tse ding tse ngata di teng diemong tse ding di hlile di pupetsa houtu empa hopola e tla phatsima e tla hlahella e tla etsa jwalo.
Now there is a voice today in the world of politics. That's a great voice.
Jwale ka jeno puo e teng lefatsheng la sepolotiki ke puo ya tunana eo mme batho ruri letsatsing le leholo lena la sepolotiki ba tla e tswakilwe le dikereke tsa bona le ntho yohle.
And many times that we have just seen recently that
mme hangata mokana re sa tswa bona mohlamonene ka tshwanelo puo ya sepolotiki ka hara dikereke e fekisa puo ya modimo ka matla ho seng jwalo batho ba ba-amerika ba be ba sa tlo etsa seo ba sa tswa se etsa wa bona ba be ba sa tlo e etsa.
If the voice of God would been kept alive in the church, they'd have never made that mistake. But the voice of politics
Holane puo ya Modimo ya ba balwa e pila ka hara kereke ba be ba sa tlo etsa diphoso tseo empa puo ya sepolitiki e matla ho feta puo ya Modimo le fasting ka jeno ho fikela batho ba rekisitse tokelo ya tswalo ya bona ya bo Kriste ka moapeo wa botumo thuto le matla a sepolitiki ha se di dihlong ho e bona.
The very thing that our nation was made
yona ntho e theilen setšhaba sa rona eo se theilweng hodima yona batho ba sukuluhile mme ba voutetse yona ntho e re ngadisitseng naha e nngwe le nyei le Plymouth Rock le Mayflower le dibaka tseo le o tla kwano mona mme ba thea moruo o moholo ona wa rona.
We put ourselves right back in its clutches.
Yo nanto eo re lwaneng ka thata hakana ho itshwasolla ho yona. Re boetse re itharile ditleneng tsa yona.
Hoba
Bibele e bulela ho tla ba jwalo.
And the system of Eli, a priest instead of
me yo na tsamaiso ya Eli. Mo priesta se ba ke sa mo profeta. Mo profeta ke le. Me mo priesta ene ile kereke.
And it's got in such a place to it begin to get so loose that
metaba di tsena ho e kalang e hlepisa e bile lentswe le moghelo ho batho ha ba le tshware o ka le bua
me
ha ba le utlusisi ho ba le ba sa le kwetlisetswa. Paulo se buletse e ka re trompeta ha ile tsa Modimo o sa kgethweng ke mang ya ka tsebang ho itukisetsa ntwa.
The people are trained to a
ba tuba kwetliseditswe puo ya kereke trompeta ya kereke. Rona sekolo sa rona sa sonta re feta bohle ka bongata ho ha o bolele letho bodumedi ba rona re feta tse ding tsohle ka bongata re baholohadi hara madumedi wa bona batho ba kwetliseditswe puo ya mofuta oo seterateng ba tswela teng ho tshwasa batho mme ba ba kenya ka hare mashome a atiswang ka dikete atisa ka dikete matsholong a maholo a hlahlelwa ka hare.
What are they interested in?
Batasella kereke ya rona e fitisa ka boholo kuteo ya rona e holo ka fitisa palo ya maloko a sekolo sa rona sa sonta e phale ka fitisa ramotse o kena kereke ya rona mohlomo go hotle impa e fela ha kereke e fitisa go tlisetsa puo ya Modimo trompeti ya evangeli e sebetsa molemo ofe.
I want a thing rise is just like
Minto ha irubu wa mokana itswile hara mmuso wa rona ho etsaetse kereke ha ya ka ya tiba puo ya trompeta mme ha ba tiba hore ho etsweng
the great promise of prosperity an intellectual giant coming in
se biso e holo ya katleo ka hare ho kena se qhobane mme ba tlotsi hantle se o bibele e se lekantseng mme ba se kenya ka ha wa bona puo ya sepolitiki.
And it proved
me e pakile hore ho tsi puo ya borapedi ho sentjwang ba be ba sa tlo etsa se ba se yentseng puo ya evangeli.
Because we're promised of a lot of stuff
ho bani re tshepisitswe thutubulu ya nyei re tshepisitswe katleo mme ntle le pelaelo re tla finyella empa le jwale ho bolele letho ho modumedi.
Turn over in the book of Hebrews at the 11th chapter.
Petlang kwana bukeng ya ba Hebrew gaolo ya leshimene motsumo. Utlwa mo halale di eo Paulo si ha bua ka mo ba o di tshuntseo ba phaitsi ka matlalo a di nkuli matlalo a dipudi ba shutile ba sina tulo ba sa gone o kena motseng ofe.
I was reading in the Nicaea Council when the great issues come up at Nicaea Rome.
Ke ba dile le khotla la Nicaea mohlaotsuang dikhetlebe ha ditsa taba Nicaea Roma dile motse magolo a mararo ka morao ho lifu ya Kriste le khotla la Nicaea le holo mohlakere ke holo ineng e emela holoka ba ipatla bibele me ba sokolo ba Roma ba kereke ya pele ya Roma ke ba soteditse ditshomo ba re o te ya mohlala jalo ka re fumana Christmas. Christmas Kriste jwalo ka nna ha tswala ka letsatsi la tshitwe la mashume a mabedi a metso mehlano kgole ka nako eo maralla a Judea a tla sa lehlwa mme ho ho thulana le diprofete tsohle tsa Bibele o hlaile ka sehla sa selemo jwalo ka dikonyana tsohle ha di tswalwa. Horeng a tswaletswe modikong e seng ka tlung e ne e le konyana horeng a sa mathela a letareng fela kapa a letareng ya hae mo atotometseng teng sefapanong. O ne a ise sefapanong. Ke wena ya isang kutlabong. E ne e le ponyana. Ka hona o hlaile mohla dikonyana di tswalwang. Empa wa bona ho phetisa ho moetlo wa bona e be e le ho hlompha letsatsi la tswalo ya Modimo wa letsatsi. Etse letsatsi le mahlana a lona letsatsi nakong ya matsatsi a mahlano ho qala ka tshito wa la 20 ho isa mohla la tshito 25. Motsamao o batla o le siyo ho hangwa letsatsi le fetwa hanyenyane letsatsi ka leng le a lelefala le a lelefala le a lelefala ho fihlela letsatsi la lona le lelefala ho fitisa ka phupu. Mme ebe moo ka tshitwe letsatsi le leng lekgutshwane ho fitisa. Mme e ntano ba nakwana eo ya la 20 ho isa ho la 25 ba ne ba keteka diserekisi tsa Maroma le mokete wa letsatsi la tswalo ya Modimo wa letsatsi.
So then Jupiter, which is a Roman god, and then they inject.
Hape ho hlahi Jupiter e beng e le modimo wa Maroma. Mme ya ba basotetsa ho, mme ba re ke hona, re tlanka moro wa modimo le letsatsi la tswalo ya modimo wa letsatsi, re di matahanye e be mokete o le mong o moholo, taba eo e kgahlano, mme o basoteditse dintho tse ngata mona.
And then when them true man of God, who wanted to stay with the
Mine re hamunna e wa modimo wa niti ya batleng o ema le lentse. Jwale ka Polycarpu, Irenaeus, Mati, baholo bao ba misong, banna ba bahalaledi ba ra batleng o ema le niti. Mi itse ha ba fitisa le kgotleng la Nisia. Ba bang ba batho ba isale ba latulo hakana ho fitlela ba profeta ba tswa felleng. Ba sa ikgatla ka letho ha ise sekotwana sa letlalo la nku ho dula le kgotleng leo. Empa ba ne ba tseba lentswe la morena. Empa botumo matsatsi a 15 ao a dipolotiki tsa madi, mme ba le tshetema hodimo ya ba re fumana dilemo tsa 1000 tsa mongwaha o le fifi wa bona. Empa Modimo o tshepise trompeta eo e tla boela e letswa ka mehla. Batho ba utlwa puo ya lentswe la sebele ka mehla o hlahlobe seo se etsang ka lentswe.
Voice of politics, and we in America, the rest of the
America
have a loud speaking voice today, and that's the voice of Hollywood.
Entzule pepa kajeno, miyona, ki puwe ya Hollywood, e kaudite le fati.
Let somebody come out in Hollywood with something, you find it all over the country. Now,
ire motho a hlae Hollywood ka ntwana o ifumana na ha ka bophara jwale re a elellwa ba etseditse basadi ba rona patroni ya moaparo wa bona. Menyako ya miriri ya bona ke bona ba rala moaparo o. Kereke e tlameha ho tseba puo ya trompete ya Modimo malebana le ho. Empa pherekano e kgolo ka ha o e bona e etswa ke ba bang. Mehlala, o se ke wa ipapisa le mohlala wa ntho ya mofuta o le ka mohla. Obane o a bola, utlwa puo ya Modimo ka metsa, seo a se buang mabapi le yona.
Mme
re nto elellwa, mane Hollywood ba hlahisa dintho. Mme re ke bue hona nakwana pele re kgatha tema. Ho hlahile nyei nakwana e fetileng e leng monna ya itseng Hollywood. Ha se taba ya letho kgahlano le monna eo jwale ke mmopo o shwetsweng ke Kreste, empa e le ho le bontsha fela.
They invented a little thing called, the kids used called a hula hoop or something. And if you ever
ba sibulutse ntwana e bitswang bana ba ne ba e bitsa hula hoop. Hula hoop ka pantho e nngwe. Mme ha o ka elellwa manyala le dintho tsa e sala morao, baneng ba banyenya ha wa loka.
Now, Hollywood is full of the gunfighters. Now anyone that knows history,
jwale Hollywood e tletse ka bora dithunya, jwale mang le mang ya tseba history o a tseba banna bao morao mono matsatsing ao e be e le bora dithunya ba kang mathaka a fapaneng e be e se baahi ba maitshwaro a matle e be e le balotsana ba kang Al Capone le Dillinger.
They got a Hollywood play they called on the television.
Bana le setshwantsho sa Hollywood ba se reile mono televisioning ba se bitsa Gunsmoke. mme ke utlwile ka monitara tsatsi le leng mothaka ya se bapalang anes kapa hohong kapa anes kapa ke lebala lebitso la hae mme e ka o ne a tlameile ho nka o tshwantsha Matt Dillon e beng e le lepolesa la Kansas. Mme Matt Dillon o na le bokwala ba moutlwa o ne a thunye banna ba 28 ka sekotlong batho ba senang molato a tswela ka ntle ho Dodge City mme a larile hara setlhatlha mme e ne re ga motho a etla motho eo a mmetsi a mmolele ka molotsana ya itseng ya fetang a mo lale ka ntle mono mane mme monna a kena a mo thunye ka sekotlong.
Glorifying sin.
Jwale re mo fihlela e le thaka le phami le theohang gele e hile ho ke ke o tlotlisa sedi empa bana ba banyenyane ba naha ya ro ba ka o bolela ka Medillion ho feta ka moo ba ka o bolelang ka Jesu Kriste. The stores, the 10 cent stores.
We have
what we call the Patrick la mohala le di Patrick.
We have what we call
matsatsi ana a botumedi a phomolo. Mme le fatse la moruo le thonaki. Mme ba etsa di million tsa di dollar. Letsatsi la bom. Masihla a di palets. Gele. Letsatsi ka leng le tlameha e be tlotla ho mme. Haiba a le hole kae a le moo motšhakele ho tla ba bohlokwa o feta dipalesa tsohle o ka mo romelelang tsona kapa letho lesele wa bona empa ba e thonaka ke puo mme re amohelana le yona hantle ka tshwanelo ha ya loka empa le dilo etsang wa bona re a fela ke ntse ke le ka ho finyela ntlha mona ho lebolela taba eo ke e dumelang puo ha ya ata puo ya Modimo.
Now we find out if they set the pace. And did you ever notice our young boys
as Joale re ba fumana ba radile segahla mina le kilela lemoa ba shayana ba rona ba fetuile Ricky le Elvis ha mona how are you ho le fetule ka potlako o mo re palo ya nngwe kapa pedi kapa ho ho. O se leke le a tshabeya ore ebe lebitso le etsa phapang efe kgelo e hlile le bolela ho lebitso la hao le taka bophelo ba hao jwale moena Branham o ruta thuto ya dipalo je ha ke jwalo ke hodima ho rialo more hobane mohla Jakobo o phetse a ipapisa le lebitso la hae jwale ka mothetsi moqhekanyetsi Jakobo mme e ne re ha Modimo o mo fetola. Wana wa fetula lebitso la hae.
God changed Saul to Paul. Simon to Peter.
Modimo fetuletse Saulo ho Paulosi. Simon ho Petrosi. Kasebe. Le mumme ho. Mi Ricky le Elvis. Le mabitso a kan ao. Ke mabitso a America ene ya sejwale jwale. A tshibela ngwana mono a sina boikgethelo. Le bona seo ke se bolelang. Jwale ke a tshepa ke nka mpa ka kgutla ke se hlwele le hole le ka le mona ke bona seo ke se bolelang la tswa le sa utlwisise empa e sita le motho ya tlwaeleileng ha a utlwise dintho tsena ha ba e tshware gobane ba fupere tlwaelo e le nngwe ke pheto seo ba se utlwang ke dipuo tse
dingwem
puo ya bafilosofi e teng bokomonisi ho tshepisa seo ba sa tlo se emela mme le ya ho le jwalo persente e kgolo ya batho ba amerika e itharile ka bokomonisi jwale nkile ka etela bokomonisi ditikoloho tsa bokomonisi ke rialo kwana jeremane ka botšhabela ho berlin ba ahile matlohadi ao ba pepesang ka ntle e ka re o ka kena ka hara wona ha a qetellwa le hona ke moruo wa bohata ba ntse ba leka ho susumetsa ho hong Mme kwana Russia mo bokomonisi bo tswalwang teng e tswa dilemo tse ngata tse fetileng ke sa re moreri wa moshanyana nka re dilemo tse 30 a metse meraro tse fetileng motlha bonazi bofasime le bokomonisi bo tsohang kitse ke bua ka lebitso la morena tsotlhe di tlile go tetelela ka bokomonisi. Empa na le kile na nagana modimo o re sietse motshoporo o tswang gola re ka onka ke peresente e le nngwe ya Russia e leng bokomonisi peresente e le nngwe empa ke peresente e
laolang
peresente e le nngwe ya bokomonisi peresente e le nngwe ya Russia ke bokomonisi ke riana empa balao mme ntho yona eo Hollywood ke ngalo e le nngwe empa balaola karolo ya nngwe borarong kapa pedi borarong ya setšhaba sa dinaga tse kopaneng e tsamaya kereke mme ke ditho tsa kereke empa e laola ka gara madumedi ao seo bokomonisi bo se tlhokang koo ke puo ya modimo e tlhagang gara bone mme e tla bohlabisa ditlhong. Kwana Finlane motlhamosanyana eo a tsoswang bafung tsatsing leo mme ba ntata bogole ba disquere tse tharo mo thaka lena a tsoseditseng teng bafung masole a bakomonisi marasia a eme mono ba otla salute ya Russia mme dikele di theoa maraneng a bona ba re re ka amogela modimo o tsosang bafu ke bohlaswa ba kereke ya katoliki le kereke ya lutera le madumedi ao otlhe mme ba nkile tšhelete yotlhe mme ba ga megatho mme ga ba fe batho letho ba phela jalo ka batho ba bang botlhe e ka kgona go be le seo Russia se tlhokang ke moprofete ya tlhagang temeng ka lentswe la morena yaka kwala molomo ke mo peresente tse 90 tseo di tla laola.
What America needs is a voice of the prophet of God.
Seo America is talking to puo ya mo prophet wa modimo yaka ema me a hlula Hollywood le a hlula di tshwana ka le bitso la Jesu Kriste mme kereke ya moya o hallang e tla laola pherekano e a tira haholo ba bona una le dipuo tse ngata tse thulana kgahlano le yona
the church its voice each one wants more members.
Kereke puo ya yona e nngwe le nngwe e batla ditho tse ngata baptisti e batla ntho yotlhe methodist e batla ntho yotlhe presbyterian botlhe re fumana dintho tsena mme e ka katoliki e tla gapa ntho yotlhe mme ba tla etsa go ke yona hantle puo ya modimo e tswang e tlhaga bebeleng ena ba tlile go busa empa qetelelo modimo o mogolo wa godimodimo o tla busa bagalaledi ba tla gapa tsatsi le leng bebele itsalo ba tlilo gapa
such an awful lot of voices then there's the voice of the false prophet
dipuo tse ngata-ngata gakana go ntano tlhaga puo ya moprofeta wa bogala eo ke puo e nyarosang monna ya ipitsa moprofeta moprofeta e tlile ke mmoledi lentswe la sejwale moprofeta ka nepo le bolela monna ya rerang tlasa tshusumetso
there is a man who stands and calls himself a prophet.
Mme monna o teng ya emang a ipitsa moprofeta mme a latola lentswe la modimo a latola nnete ya modimo dipuo di ngata gona nakwana e fetileng moina o na ntataisa o kena le kae go nyobela mona empaka ke ya gola o iputsitse lebaka laka go nyogologa ka strata ke boela ke sokolowa ke gutla ga o le teng mona moina e ne e le ga ke mametse ntho e nngwe e ne e le metswalle ya rona rona ya ba mmala monegro
and they call it the Elijah Muhammad or something. Young Elijah Muhammad.
Bana le tempele mona mi ba ibitsa Elijah Muhammad. Kapa ho. Elijah Muhammad emu cha. Ba phamisa puo mi ba itlalia ile bona puo e tla lwela e murabo ba mmala ho lokollwa tsinyeong ena.
That you see the very thing. They're Muslim this year.
Ho wa bona yona ntho eo moslem ya bona 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 e teng mona
moski ya bona
hele hale bone na wona motheo wa yo o fosahetse
the colored people just like the white people, brown people, and yellow people.
Luna batho ba mmala sika batho ba basweu batho ba basoto le batho ba basehla ha se khutla ho khutlela ho Muhammadanis empa ho khutlela ho Christ hona di taelong tse rutwang ke bebe Muhammadanism e kgahlano le lentswe jwale nkile ka fuwa monyetla ho tataisetsa Muhammad a di tsitse tse le shume ho Christ ka mohla o mo mane Durban Afrika Borwa.
It produces nothing but psychology. And psychology is all right. As long as psychology doesn't deny the word.
How is it psychology? Me psychology inu kida ha fela psychology isa la tulilinzi. Impa psychology hai la tulalinzi. Itlaba psychology iposo. Isa isa mudumo o sakhetwi.
There's everything else will pass but God's word. Jesus said so. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass
away. So, this is our fate. Jesus,
we
tell
you. We must save with the word.
The voice.
So many confused things.
The people get up. They don't know the word. And they say things.
And maybe it sounds very reasonable. Communism is a very reasonable thing.
Motu mali mangu walika.
Ba kapitalo habasa liyo.
Bo siki makamunisi. Nali kilela ema la nahana hori. Kitu seletu ya buhata ewe. Bukomunisi kiyona. Miba ikopini tekai. Yona. Jesu buleti. Mea emeli eta baba hona. Ikate zalibona bakhetwa. Hola kintu eka etuwa.
And everything the devil's got, it's a perversion of what God created. Sin is righteousness.
Miso diabolosi ki khopamiso ya se bukulong ke modimo.
Sibi
ki khopamiso ya uluk.
Adultery.
Eshanu ki ohlalosa nnete ka phoso.
Bo
febe ki kiketso e o ri khethetsweng ke modimo ha e khopamiswa.
Oh, unbelief is the perversion of belief. You have to deny
o
se
dumele
gohle
ke kgopamiso ya tumelo o tlameya go latola nnete go amogela e kgopamiso wa bona a ko batala tse dipuo tsena a ko di leke ka lentswe mme o bone ke nnete na
ore
ka tswelela ra ba ra tswelela ka dipuo tsena tsa kajeno empa nako ya rona e tlotse empa dipuo di ngata tsena go batho ba sa tsebeng ba etseng.
The Methodist is a
Baptist.
The Baptist is a Baptist.
Kereke ya lefatshe ha e tsebe yetse.
Lefatshe
la dipolotiki le tshenyeho. Ntho yohle e bonahala e kene tshenyeho. Mathaka a matha a tloha mona ho hlaye ntho e nngwe. Jase e itseng, bakana e
itseng.
Mohla ke leng Roma, ke ya ba bolokile dipikiri tse 19 tse pakilweng dikokotetswe letsong la Jesu. Athe ditharo fela. Impa leo le jwalo ba tla ya dipikiri tse fapani tse le shumele metso e rubu.
What difference does it make who has a nail? Christ never left the nails.
Motho ya tshwereng dipikiri o etsa phapang e fe. Christ ha re siela ho rapela dipikiri o re sietse moya o halalela ka lentswe la hae. Mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang ba tla be ba tshwere sepikiri sa ho kala. Batabali le solo ena itata mali ba dumela ke tla ba maloko a botumedi bo ka dilweng ke nna ha e so tali litho nna le ya bona puo eo e gahlano ha kae
but these signs shall follow them that believe.
Impa le solo ena itata mali ba dumela ba tla le ka batemona ka le ditlo laka ke le ntsileo ba tla bua dipuo tsentsa ba tla tshwara dinwa ke ke tsabantsa kotsi. Ha ba ile di ntse e bulaya ke ke tsa ba le matsa ha ba be ya matso o di ma ba kula ba tla fola me le shebe dintho tsena mmoho le lengolo lohle ha le kopantswe.
Now that alone will not confirm it.
Jwale, ha se ho fela ho tla godisa le ho leka ke hona moo rona mapentekosta re kenang tsileng e phoso. Na Jesu ha a bua, ba bangata ba tla tla ho nna ka letsatsi leo mme ba tla re, Morena, na ha ke a etsa mesebetsi e meholo ka lebitso la hao? Na ha ke a ka profeta ka lebitso la hao? Na ha ke a ka etsa tsena tsohle ka lebitso la hao? Mme Jesu o itse, tlohang ho nna lona ba sebetsang bokgopo, ha ke a ka letseba.
Do you see my sisters and my brothers? Why I'm so confused in this generation?
Lebaka leo ke a hlola. Me ke tosa moloko ona hakana. O ka bua ka dipuo tsa batho le manyoloi. O ka hobela moyeng wa tla ke reke. Ha e amane le yona ka le. Ke bone Muhammadani ba tlala ka mokgwa o. Ke utlwetse ka dingaka, diahelong tsa dingaka tsa setso, ka bona baloi ba ema, ba bua ka dipuo, mme ba dikwaola, mme ba bolela hantle se tla hlaha, mme se hlahe jwalo. Ka bona pensele e piralla e ngola ka ditene, mme di kgona ho balwa ke a le mong, mme ntho eo e le ya diabolosi.
You can't base your eternal destiny.
Satan aka etsisa tshisimo e fe fela ya tseno.
Not it's to know Christ.
Ha si ona ke o tsiba Christ.
Something changes in your
life. Nto e fetu wa bophelo ba hao.
Watch your life.
So kamela bophelo ba hao. Me o bo bapisa le leng. Me o bone mo o leng teng ho itekola ruri.
In spite of all this impersonations, false voices, false prophets, all these other things that's rising up, Jesus still says, in spite of all this,
if any man will hear all this,
who sa tsoteletse na tsohle
e ka re ha e mong a utlwa puo ya ka mme a ntatela yena ke lentswe.
Listen to his commission to us today.
Mamela
tumo
ya hae ho rona
ho ntsenya dipuo tsena tsohle
itse ke itse e ka kata dihora ho hlahisa dipuo tsena tsohle mme ho ho ferekanya batho ke ntho e haulang
mme hodima
tsohle ha o fumane monyetla wa bobedi o tlameha ho e amohela hona jwale bosiu bona o ka tshoha o sa fumane monyetla hosane ke hona jwale.
When you hear how
utla puo ya ka o se ke wa thatafatsa pelo ya hao jwalo ka mehleng ya phepetso.
Now is the time. This is acceptable time. That if any man will hear my voice, that goes to show
jwale ke na ena ke nako e tshwanelehang ya motho ho utlwa puo ya ka ho ho supa hobane puo ya hae e tla itshalla pontsheng ya tshenyeho ena yohle o sa ntse a ena le puo.
Why? His voice will ever remain. Here it is.
Obani,
heavens and earth
will pass away,
but my voice shall not pass away.
His word.
Let's just take, say, another 5 minutes, quickly. Let's just take, say, another 5 minutes, quickly.
Harinkeng, arremetusu emeshanu, hape kaputako, naleka khona. Naleka mamela hakalo ka pametsu ye mehlano
jole
ke ka potlaka ha re kotse mbabang ba utlwe mpuo ena mme ba e mamela ka mo e ba nkisitseng khato seo e ba etsitseng sona.
I'm going to bypass a lot of a scripture here just in order to get the right straight to you.
Jwale mona ke tlotlwa e le ngolo le lengata ke tla ke tobana le lona ka potlulo ka mo e fetotse maphelo a bona e bohle ba neng ba ba dikile ka mo ba fetuhileng Mwilwa, ribita, mwilwa.
Every man that ever did believe God was considered an oddball.
Motho mang le mang ya kileng a dumela modimo o nang kua e le mwilwa.
Bane
ka re ha o gema le tlwaelo ya lefatshe phoso e teng ka wena.
To be a Christian you have to be an oddball.
O ba mo Kreste o tlameha ho ba mwilwa. Bane bohle ba phela ka borapedi bo Kreste Jesu. Ba ka hlodiswa ke lefatshe, o na le lefatshe, mme lefatshe le entswe ke yena, mme lefatshe ha le ya ka la motsiba, ka potlako jwale, mamela ka hloko, re sa kwala.
Adam heard his voice in the cool of the evening and had fellowship with him.
Adama o na utlwa puo ya hae, mantsiboa ha o phodile, mme a qoqa le yena,
ho
se tsuo ya letho Adama. una utlwe puo ya modimo me are ntate jwale ke ya robala.
And he laid down and Eve on his arm.
Miaba wa robala me fa le spagensa hai. Taung kweli di phofolo tse hla di robala di motetse ha.
Ho
se kotse. Mogo e kula o le sio. Ho se mogo o iputsa ho sasa o tlatswa na. Ba tlilotswa. Adama o tlile puo ya hai ka mo. Ana ka meile ho itlwa ka teng.
But one day he heard his wife's voice. Better leave that alone for a while. But he went to the wrong wife. Yet it wasn't his wife.
A mamela puo ya phoso.
The akwana
ibe le mosadi wa hai le thama le haufu fitisa le fatseng.
Why didn't he like?
Go bani yena jalo ka jobo. O bua sa mosadi ya sethoto. Me hola gona morabe o hlo wa batho o ka be o sa phela sebakeng sa hoshwa. Ho ha fetula mawa abana ba batho le nako impa u hle puo ya modimo a qoka le yona impa ya ra ha gelwa u tibile jwang ho ba mosadi wa hai o fositse ho pula ina e khahle.
We think today that our organization
ka jenu re nahana mokgatlo wa rona kereke re nahana ka jenu katleho ya rona e le modimo o boseselang hodima rona eka e ka re ilukile. E bona hetse ilukile mo hlamiki ya aemi mono pila ba profeta ba magolo amane me le fatshe lohle e le la bona me ba filista ba ahile ho lona kapa ba Assyria. E bona hetse ilukile ba profeta bana ba ntse ba bua silelang ko ke la rona le hapeng empa ine se puo ya modimo me ya ba miki ya o sokolwa a ruha ka puo eo. Me o tibile jwang ho etsa ho ho ba pono ya hai e be tsipa meleleng ke wana fela mokgwa ho itshepa le ho e bona ka jeno e tlameha ho fumanwa ka hara lentswe.
Then did you notice after Adam listened to another voice besides God's voice his own wife
e be na le a lemoha ho ba Adama a mamele dipuo di sele ho puo ya modimo. Mosadi wa hai ka sebele, me kereke e mamela puo ya mokgatlo wa yona, ho sotetsa ho bona ditumelwana sebakeng sa lentswe, ho ba dumella ho phela ka thato ya bona. Ha fela ba tsamaya kereke, mme e le setho sa kereke e itseng, ke phetho se e leng taba. Hokahano e haufi eo modumedi a e babaletseng lefatsheng ho bona ke kereke. Empa modumedi. Modumedi wa sebe, hokahano e haufi ho fetisa ke moya o halalela, ke lentswe la modimo.
So you find out that Adam realized his condition and he heard
ka hona re fumana Adama a eleletswe boemo ba hae, mme a utlwa puo ya modimo e boela e bitsa, mme lekgatheng leo a le hara mahlaku a feiga, empa e ne e le puo ya kahlolo. O entse hoo hobaneng?
I wonder if America today or the world
ke a ipotsa America ka jeno kapa lefatshe pontsheng ya letumutumula lona la borapedi ha ditaba di eme tjena mme America e ametswa haufi e tlabe e le borapedi ba matšhaba. Ya dutseng pela ka ke mang ke a tseba tsena ke ditheipi mme ditlo ya lefatshe ka bophara re na le lenaneo la ditheipi mo molaetsa ka mong o akaretsang lefatshe lohle dinaga tse ding tsohle.
How can you see? You're standing in
the middle of
the truth. When the true voice of God comes out, you don't know what to do about it. It's too busy.
They don't know what to do.
Quickly, Noah heard the voice of God.
Kaputlako, Noa utlwe puo ya modimo e le mothating wa o pholosa bophelo ba hae. Me ya ba o sala ditaelo morao, me a ema.
If a man hears the voice, now listen. Gets this real good. Don't fail.
Ka re ha e mong a utlwa puo, jwa le mamela, tshwara taba ena ka tshwanelo, o seke wa hloleha. E ka re ha e mong a utlwa puo ya ho hong, mme ha e ba e pakilwe e le puo ya modimo, mme e le nakong, mme taba eo e tswa ho motho. Maodimo le lefatshe di tla feta, empa lentswe leo le ke ke la feta.
Noah heard the voice and condemned the world.
Noa o tlhule puo, mme o tswile lefatshe, mme bane ba mo tshe se fahla mahlo ba ne molaetsa wa hai hai o sa ngomelana le dipatlisiso tsa mahlale a bona empa pula e kile yana ya timetsa lefatshe lohle wa bona puo ya hai e buileng peo e ne robetse mono e sa le ho le jwalo ho mongwe ha ka mong Samuel o na nyaruile mohla a utlwa puo ya Modimo ho thwe o ne a ho tatsuwa ho ya ahlola Eli monna a mo hodisitse monna e bileng tate ho yena mme a mo hodisitse a ba a mo fepa ba ena beso bareri le ya ntumella na bareri hangata hodima ditsha tsa bodumedi ba bona le tumelwana ditshwanelo tse ka hara mekotlana ya bona tsa yena papi eo wona mokgatlo o kileng wa ba hlokomela o ba fepileng wa ba hodisa wa ba hlomamisa madulong a kereke mme wa ba kenya phutheong o tlameha ho kobotela tlasa thuto ya bona wa bona mohlanka wa modimo wa sebele a ka nyaruwa ha kae ho utlwa puo ya modimo mme a tlamehe ho kgutlela mokgatlong o wa mme ho thwe wa hlotswe ka o ba o sa amohele lentswe lena ke ntho e kakang taba eo yana ya thatafalla Samuele empa e ne le moprofeta ke a tlamehile ho etsa hoo ho sa tsotelehe e hlabehisa kapa tjhe a tlameha ho etsa le hona le moshe o utlwile puo ya modimo o ne a hlohlilwe thuto ya modimo a tseba dikateng le dikantle tsohle empa ya hloleha a utlwa puo ya modimo ya ba moshe ha a sa tshwana mme motho ha a hlole a tshwana
You might hear in your ears.
O ka utlwa e puo e buang ka ditsebe tsa hao. Empa ha o utlwa puo ka pelo ya hao, puo e bua wa bona. Ke hona ha o utlwa.
You do not see with your eyes.
Ha o bone ka leihlo la hao, o tadima ka leihlo la hao, o bona ka pelo ya hao. Ha eba o bona ntho o ha ke e bone. Ke a ore ha o itlwisisi.
You do not hear with your ears.
Ha o utlwe ka ditsebe tsa hao, o utlwa ka pelo ya hao, hangata ditsebe tsa hao di utlwa puo ya Modimo ya nnete, mme e thella ho wena sa metsi sekotlong sa letata. Empa ha o hlile o utlwa ka pelo ya hao. Mme moshe hara thuto ya Modimo yohle a na e fupere a e so utlwe puo ya Modimo, empa tsatsi le leng Modimo a biletsa modisa dinku eno ya dilemo di 80 ka thoko, mme wa buisana le yena. Mme a e tshwara o kgodisitse hoba e ne e le Modimo sa pele a se etseditse moshe e le o netefatsa lentswe la hae ke a theoha ke hopola seo ke se tshepisitseng mme ke sena se a se tshepisitseng matsatsi a qetelo o tla hlahisa setšhaba hoba ditšhaba le ditshepiso tsohle ke tshepisitse sena hore moshe rola dieta tsa hao ka mantswe a mang o e hlomphe jwale lahlela lere la hao fatshe mme e thupa e ommeng ya lehwatate ya fetoa noa mme moshe a e tshwara ya boela boemong ba yona wa bona a tseba e ne e le modimo eo goba modimo o buile lentswe la modimo lentswe a na le bua hore lahlela molamu o letsogong lao fatshe leo ke lentswe la modimo o se leke wa etsa ntho e tshwanang e seng lentswe la modimo ho wena leo ke lentswe la modimo ho moshe lentswe la modimo ho wena ke lena lahlela molamu fatshe wa fetoa noa hathwe jwale wa e tshaba na e tshware ka mohatla mme ya boela teng lentswe la modimo ho yena o ile a etsang modimo wa netefatsa lentswe la hae ke utlwile mohala mona dikgwedi tse mmalwa tse fetileng nkare e se e le o e ka ba selemo nako e fetang selemo mofumadi e monyenyane a le ntlheng ya kgokagano ya mohala a e na le moreri wa baptisi le moreri wa pentecosta a re mo ena Branham morena o ntlotseditse moprofeta wa mme gore ke botle gore o a tseba ke utlwile go thwe le wena o thasisetsa ore tshebeletso yaka ke ya modimo jwale nkeke ka etsa hoo e kgatlhang le lentswe ka gona ka re mofumadi eo ke phoso ebile ga ke o tsebe mme moreri wa baptisi ka mo utlwa ka utlwa moreri wa mopentecosta a re be mona ke tshwere kopano mme hathwe morena o sebetsa dintho tse kgolo ka re ke motlotlo go utlwa hoo a re ka re ana o boleletse taba le jwale hathwe ee ke tlile o tshwarana le lenaneo le legolo ka re go a babatsheya ka re jwale lenaneo la gago ke lefe kare morena o boleletseng o itse ya Phoenix Arizona mohlala hore ho itseng mme ke tla ofa morafo wa Gauta wa Dashman o bitswang o lahleileng mme o tla nka Gauta ena e tholwang mono o tsietse di-missionary lefatshe bophara athe bohle re a tseba morafo wa Dashman o bitswang o lahleileng ke tshomo ka hona o boletse ka re be ke tla o bolelela ho fumana jwang na ke modimo kapa tshepo ka re fihla mono ka letsatsi le badilweng mme ha o ka fumana morafo wa Dashman o lahleileng ke modimo he mme ha o sa fumane morafo wa Dashman o lahleileng o bake o leleke moya o wa leshano hoduma hao ke hona o fumana na ke modimo kapa tshe modimo o boleletse moshe lahlela molamu fatshe mme o tla fetoha noa o entse ho a re o thuna ke hape mme tla ba molamu hape o entse ho modimo ha o tshepisa tshebeletso ya lentswe matsatsing ana a ketelo o tla e thasisetsa ka tshwanelo a e boletseng a tla e etsa o tseba ke hona hoba o tshwere puo e nepahetseng o sa ntse o mametse ntho e lokileng gobane ke lentswe le thasisetswang wa bona o ka moo ke maswabi ke o itoketse moshe a itshwara ka ho fapaneng sheba ntho e hlolang e entsweng ke moshe jwale ka mehla ha o latetse puo ya modimo o ahlanya ho lefatshe tsatsi le hlahlamang la fumana moshe mosadi wa hae a kaletse mulete le mmotlana nokeng ya hae kapa eo ke puo ya borwa ngwana nokeng ya hae mme e le bao moo leqhoki lona la monna le leketlise ditedu tjena le hlo ya hae e lefatla le phatsima molamu o le letsong la hae a tataisa eselana a theola egepeta hantle ka lebelo la hae motho are moshe o habile kae ke theola egepeta ho hapa ntho eo athe o hlotse e sa le mohlankana o hlotse e sa le monna wa ntwa empa mona o theoha ho ya hapa mme o entse gobane o ne a utlwile puo ya modimo mme a e bone e netefaleditswe letsatsi la hae mabapi le dintho tse tla etshalla letsatsi la hae o e bone paulosi mofarisi wa mokaki a hlohlile thuta modimo hakalo empa tsatsi le leng a utlwa puo ya modimo a bona topalo ya mollo mme a tseba hoba phapang e teng ya fetola bophelo ba hae o sa tsotele bafarisi ba bakae mokgamaliele ba bakae kapa letho le huang paulosi o phosophoso paulosi ya re ha utlwa puo ya modimo a tseba hoba e ne e le nnete petrosi morapedi hle a bolokile mekgwa ya baholo a hana ho janama tjhe monghadi a sa batle ho amana le yona ka letho a hlile a bolokile mekgwa ya baholoholo ho fihla lentsweng ha etsahalang tsatsi le leng a utlwa puo ya modimo seo ke se hlwekisitseng se re se ditshila mme a se a hlweka ya e ba monna ya fetohileng a itukiseditse ho ya hohle moo morena a mo romang
There was a man one time who was a believer. He had been dead 4 days.
O kwaleng ka bua sena. Monna wa modubedi o kile a bateng, a se a swile matsatsi a mane, a le libitleng, a se a nkga bodile. Empa a u ka puya modimo e bua. Laza, tswa mo.
And if it brought a man forth after being dead and rotten,
mme ya ntsha monna a se a shwele a bodile e tlameha ho etsang kerekeng e phelang e tlameha ho ba tsosa hara ditshila tsa dipuo tsena tse re buileng ka tsona tsa borapedi dipolotiki hollywood diprofeto tsena tsa bohata le dintho tse rupuileng hara tsena tsohle puo ya modimo ya nnete e tla bitsa monna ya itshweletseng sebele ditlolong o moisa bophelong hape e tlameha ho nka kereke e weleng e boele e ibitse ho iphedisa ehli hopola ho kwala e ke bua sena mme ke tla kwala jesu o boletse nako e atla eo ka yona bohle ba lebitleng ba tla utlwa puo ya modimo mme le wena o tla e utlwa ho sa tsotele maemo a hao ke afe o tla e utlwa le hona
that come out of the grave
me babam ba tswang le bitle ba tla kena tsuo ba utla puo empa ya a hlola me ha ba uika ka jeno lena ka mora nako e telele hakana ha utla puo yaka le sekela thatafatsa dipelo tsa lona jwale ka ha le entse mehleng ya phepetso
if you pentecostal people
Me kare ha lona batho ba Pentecosta le boelang le ipopa ka ditumelwana ka lefatshe ba nang le sebopeo sa borapedi mme ba latola maatla a jone. Pele o tlameha ho tsohela tsuhotsuhong hoba puo ya Modimo e buang le wena ka lentswe jwale e tla o ahlola ka letsatsi leo. Ha o le modumedi ya fofo, puo ya Modimo e hlabela pelo ya hao mokgosi hoseng hona. O modumedi ya fofo, o mpe o sokolowe. Wena monna basadi bashanyana kapa ngwanana le sa phile le Kriste, mme puo ya Modimo e bua le wena ka lentswe la hae mme e re ga o tla o etsa ho, o mpe o etse ho, goba o tla e utlwa gape tsatsi le leng mme e tla o ahlola. O keke wa e latola e ntse e buisana le wena jwale mme hopola e hatisitswe.
And here's his voice will rise.
Me bao ba etsang hantle, me ba utlwa puo ya hae, ba tla tswela ho loka ganyeng le ho dimong.
So you're going to hear the voice of God sometime.
Ka hona o tlo utlwa puo ya Modimo ka mohla o mong. E ka ba ho seng hona e buisana le pelo ya hao ha sesane. E re o tlameha ho kgutla ketsong ya hao, kgutlela ho Modimo.
Now remember,
jwale hopola ba tlile ho hatisa puo eo e buang le pelo ya hao lehodimong mme tsatsi le leng mohla Jesu a bitsang mme bohle ba lebitleng, bohle ba lokileng le ba kgopo ba tla tsoha. Mme yona puo ena e tla nyenyetsa hape kwana Phoenix, Arizona, hoseng a Sontaha se itseng mohla moreri a o diehisitseng hakana a bua ka puo. Kana ka buisana le wena go bolella lona basadi go hodisa moriri wa hao, go kgaotsa o apara manyala, go bolella wena monna go tela leshano go tsuba, go bolella lona bareri kgutlela lentsweng la Modimo. Le bona se ke se bolelang ke hantle, puo e kgutsitseng eo e re mohlomong e lokile. Mola ke tlameile go tla seka Nikodema, ke tla leka go fitlha mono. Ke ne ke tla tla ho yena mme ke kene kae mona lehwata teng mme ke re Morena Modimo ke nna enwa, mphetole hona jwale, mpope ho latela mmopo wa hao ho kgutlela lentsweng. Kae moo o iponang o kgeloha lentswe, kgutlela mono hantle hobane ketane e matla ho feta lehokelong le fokolang ka ho fetisisa. Mme hohle bophelong ba hao moo o tlotseng molao wa Modimo o ya sebeletsa moetlo, ke hona moo ketane ya hao e tlile ho kgaoha o sa tsotelehe o tiile ha kae nthong e nngwe. Itshwarelle ka letsoho la Modimo le sa fetoheng. Ha re rapeleng.
Today, after so long a time, Lord, you said that you'd speak. You'd write.
Kajeno ka mora nako e telele morena, o itse o tla bua, o tla ngola melao ya hao matlapeng a dipelo. Ha ke tsebe se neng ka pelaka, ntho e le nngwe ke tsebang ke ho nka lentswe la hao le ho le hasa ruri le tla tsetelwa tlasa majwe tulong e nngwe. Ke a rapela Modimo o tle o bue le motho ka mong e motjha e mo le e mong ya dilemong tse bohareng, motho ya hodileng e ka bang eng. Bua le pelo ya ka morena, bua le pelo tsa bareri bana, bua le pelo ya Phutheo. Re a rapela ntate kajeno re tle re utlwe puo ya hao. Mme re a tseba jwalo ka mehleng ya Samuele pono ha yata mme e pompaditse batho, ho a tshwana le kajeno. Re fumana ditoro le balori, re fumana dibui le bafetoledi, empa pono e tlang ka lentswe la morena mme e lokisitswe. Re a rapela ntate wa lehodimo, puo e kileng ya ho a felleng, lokisang tsela ya morena. Re dumela moya wa hallang o tla boela o hlahisa puo eo kajeno, lokisang ho kgutla ha morena. Mme e mokgelo ha kakang hoba dipuo tse ding di teng ho e hamisa bohatsu le ho e ntshetsa ntle, empa ditsebeng tsa ba e utlwang e mosa. Ke rapela moya wa hallang o tle o sebetse dipelong tsa rona jwale. Mme re sa inamise dihlooho tsa rona, mme ke tshepa dipelo tsa rona di inamisitswe. Ha o tseba moo o hlokileng kutlo bophelong ba hao, o tseba lengolo le itseng, o tseba thuto ya bibele o sa kang wa gema le yona ka o bane ntho engwe puo ya Hollywood e wetse tshe ntho e fapaneng.
Some place that you ministers has found a place.
Tulo e itseng e o lona bareri le fumane bibele e hle e le nnete o mpa o tseba mogatlo wa gao o tla o garameletsa ntle ga o ka ruta hono mme o e tseba e hlile e le nnete.
To you people who take the wrong thing.
Lona batho ba nka ntho e phoso le phela bophelo bo phoso. Lona bontate le bomme le sa leke ngwe kenya bana ba lona tsileng le sa leke o ba godisa. O ka leka ka bokgoni ba matla a gago le ao le jalo ba nkile lefatshe empa o babela mohlala mme ga e ba o sa etse hoo puo ya Modimo e buisana le wena o se etse hoo.
Mme jwale
tlhoka nngwe e inamisitswe le matlho otlhe a poetswe mme Modimo wa legodimo a nyarele dipelong tsa motho eo ya lapileng mme ba fumane moo ba fositseng mme ka letsogo le lebisitsweng go Modimo le re morena ruri ke labalabela puo ya gago go honya o se dumele gotlhe le tsotlhe tse e sa tshwaneng le wena mme o nketse se o mpatlang ke le sona o ka phamisa matsogo a gago na e re o sa morena ao hlonolofatse Modimo ao hlonolofatse.
Then the Bible said, Jesus said, in the spite of all these other voices.
Ha pe bibili buletse Jesu buletse mi ponse nya dipuo tse dintse na tshohle e ka re ha e mong a utlwa puo yaka a mo sala morao o tla fumana takatso ya hao.
Lord, time is running out.
Morena nako ya feta empa bibili buletse yare ba dumetse ba ne ba kolobetswa.
I pray, Heavenly Father, that every one.
Ki arapela ntate wa lehodimo gore manle mangwe ba phamisitse matso a bona ka maipulelo a magonte ba re ke lentswe la Modimo leo ba di badideng mme ba ipone e sale ba le phoso ga ke a tadima halofo ya bona go sheba ga se waka go sheba ke wa gago morena o tseba morero le sephio ka moraletso le e phameng.
Let them from this very hour.
Ba dumelle go tloa goreng ena ba rere pelong ya bona go tloa ka jeno ya pele ke tlanka lentswe la Modimo le puo ya Modimo mme ke e latele go sa tsotele e theko mme ba gopole kelelong ya bona ba sa tsamaya sefela sa seroki a sefapano ke sa Jesu fela go se jara lefatshe lona le lokolowe tšhe sefapano ke sa mang le mang le nna ke beetswe sefapano etswe sefapano se e kgetheileng sena ke tla se jara go fitlhela lefu le ntokolola. Ke mo e tla re ga puo ya Modimo e bua ke tla tlhaga ka o loka a gae goba ke latetse puo ya gae puo ya lentswe la gae ke ba laeletsa go wena jwa le morena ka lebitso la Jesu Kriste.
You making your confession and your pledge.
Joale re sa ina miseli hlotsa rona. O sa etsa maipulelo mme o hlaba selekane sa hao. Ke makaditswe ke moshanyana ya duti mona ya ntseng a sothanya hloya hae. Mme hape bo etenya kereke. Ke nna morene ya forisa malwetse a lona hohle. Ke puo e ka hara kereke eo.
And all you who have need of healing. And you're living a
mebo se ba so kan podiso me o phila bo philo bo ghetetsweng lentso la Modimo ka leng le o tsebang le lokile me o hloka podiso ke a ipotsa o ka phamisa letsola ha ona phamisa letsola ha o morena ke hloka podiso.
All right, now keep that voice in your heart. I am the Lord and heal
jwa le buluka puo e o pelong ya hao ke nna morena ya fodisa malwetse ya hao hohle hopola. Lentswe ha le bua le tlameha ho etsahala.
Jesus said, Mark 11:22.
Jesu o boletse Mareka 10:22 ha o ka re o thaba ena tloa mme o sa belaele pelong ya gago o mpa o dumela se o se boletseng goba se tla etsahala o ka fumana se o se buileng. Jwale e mong le e mong ka tsela ya gae jwale inamisa hlo ya gago etsa maipulelo a gago. Morena, ke dumela lentswe la gago. Ke utlwa puo ya gago e reng go nna e sa le wena maobane ka jeno le ka o sa feleng. Ke tlilo theoa ke beye matsogo godima ngwana eno goba o monyenyane a olo go tseba letho ka go moshanyana ya kgabane o batla lekana le Joseph wa ka e monyenyane dilemong le seemong mme ke batla lona botlhe le rapele go rapela. Morena, ke utlwa puo ya hao, ke a dumela.
Heavenly Father, we're bringing this audience to you for the healing of their body.
Ntate wa lehodimo, re o hlahisa phuteo ena bakeng sa phodiso ya mmele ya bona. Mme Morena, mona o dutse ngwana eno wa batho sale a hula maikutlo a ka kgabareng ya molaetsa. Go bona motswadi a dutse mono a sikile thaka leo.
Through medical science, there's not a hope for the little guy. There is a voice of God.
Go bona bongaka ba miriana ha o tshepo bakeng sa mothwana eo. E teng puo ya Modimo eo ka metse ntho yohle. Mme e re kereke ena e sa tiane mmoho ho phethisa molao ka mong ka moo ke tsebang ho e etsa. Tse ding tsohle ke tsa hao ntate, ke a theoha go beha matsoho hodima ngwana eo. Ntate Modimo ka lebitso la Jesu Kriste ke kgalema sena matla a Modimo phodiso ya Modimo ho hlahe phetuo e kana metsotsong e mehlano e latelang bohle batle ho Modimo bakeng sa kganya ya hao.
Heavenly Father, you gave the promise. That's all I know. You gave the promise.
Oh yes. Hallelujah.
It has been done. It's been said.
Ntate wa lehodimo o entse tshepiso, ke peto seo ke se tsebang o entse tshepiso, e entswe e boletswe. Ha o ka rialo hoseno, mme ke laela le temona ka leng la bolwetse kapa mahlomola a tlamehileng mokgupu ona, a tlamehileng batho bana, moya ka mong wa o se dumele ke re, tloha bathong ka lebitso la Jesu Kriste.
To the honor and glory of God.
Jwale re a tseba ho ngodilwe, mme jwale e builwe a etswe tlotlisong le kganyeng ya Modimo, mme hona ho kotswa ka lebitso la Jesu Kriste. Jwale ho lona ba ka dumelang mme le dumela, ho sa tsotelehe se etsahalang ha e a tlameha. Peo e wetse mono nthwana eo e ka ho wena puo eo. Motswadi wa ngwana enwa, ho sa tlhokelehe boemo ba ngwana ke bofe. Wa dumela peo ya Modimo o wetse pelong ya hao, hore moshanyana eo o tla fola, ba bang bohle di a rapela e mong bakeng sa e mong. Wa dumela peo ya Modimo o wetse ka pelong ya hao, bolwetse ba ka bo fodile. Jwale thapelo ya tumelo e etseditswe wena. Pokotela thupa eo, mme ha Satane a leka, o boele o kgutle. Ke ne ke eme ka kerekeng ya Spanish. Hoseng hoo ha Sonta ka etsetswa thapelo ya tumelo, mme Modimo wa tshepisa. Thapelo ya tumelo e tla pholosa mobabi, mme Modimo o tla ba emisa. E tlamehile ho etsahala, le a e dumela na? E reng amen. Modimo a lehlonolofatse. Jwale ke fetisetsa tshebeletso ho Moena Rose, ke a kgolwa mona Moena Jewel Rose.